O siile kae?
Re teng o kae papa?
Re teng mme. O founelwa ke Teboho monana shopong ena o nkileng sekoloto ho yona. Ya Kgatebe Finishers.
Eya pa.
Wa tseba nke hore o la kolotisa disofa.
Eya papa, ke a tseba e fela eish. Ntse ke sa patale hantle.
Ke lona lebaka le etsang go founele leo la hore o kolota disofa. Jwale tshwantse re etse bonnete ba hore re o kenya up to o kgone ho cover sekoloto seno ntse o sekoloto.
Eya pa.
Jwale re tlo etsa di-arrangement le wena ka mora hore re confirm-e dintlha tsa hao mo systeming ya rona hore na o tlo kgona ho patala na. A nkere o ntse o sebetsa?
Ha ke sa bereka papa, ke sa sebetsa. Mosebetsi o fedile, ke hona ke seng ke sa kgone ho patala. Ha hona hore re ka etsa boma tumellano ya ho patala. Papa, ho boimanyana ka saeteng la ka.
This is a sample of simulated call center recordings. To purchase this and other audio data sets, head on over to wherewithwords.net.